Manje kwangathi inkosi ngenezele izibusiso zayo endabeni ethi umprofethi onamahloni. Kuloku kusa sithathwe kakhulu kumprofethi owayegqoke ingubo ende eyisekeni futhi siyazi kulobu busuku kusukela empalweni kulokhu kusa ukuthi thina uqobo sigqoka ingubo ende eyisekeni. Thina ingubo yende futhi ngijabula kakhulu ukuthi ingubo yende eyisekeni ngokuba le ngubo ende esiyigqoka manje ibalelwe kuNkulunkulu njengokulunga ngoKristu Jesu. Futhi asithathi ingubo yende esidliwe yinundu yesayensi yezenkolo yomunye umuntu edliwe yizinundu nezinyendle kanjalo njalo ethi izinsuku zezimangaliso sezedlule futhi ayikho into ekuthiwa ubukhona bukaNkulunkulu ongcwele ezindaweni zonke manje kodwa thina sembethe ingubo yende kulunga kwakhe hayi ngokwazi kwethu kodwa ekwazini kwenkosi yethu Jesu. Futhi lapho ngehla eJordani ngifuna ukwembathe ingubo yakhe ende ngethembela kweyakhe futhi ithunze likhulu lesango elimi phambi kwethu zonke elibizwa ngokufa njalo lapho inhliziyo yethu ishaya sisondela ngokushaya kukodwa kuleso sikhale sikhulu leso yonke indoda nowesifazane bafanele badlule khona. Futhi lapho sekifika kuleso sikhala kanye nani makhola ngijabula kakhulu kwazi ukuthi angiye lapho nalokho enhlizweni nasengqondweni yami ukuthi ngenze okuthile kukhulu. Ngiye lapho ngivuma futhi ngazi ukuthi ngiyisoni futhi ngazi lokhu ukuthi ngifuna ukuzisonga ngezingubo ezinde zokulunga kwakhe nalobu bufakazi ukuthi ngimaze emandleni ovuko lwakhe ukuthi lapho ebiza kwabafileyo ngifuna ukuphuma. Manje inkundla yethu nomdlalo wasesiteji uhlelwe kulobu busuku ukwenzela indikimba yethu yangolunye usuku kwa-Israyeli okwakuthi akube yiminyaka engamakhulu ambalwa kwedlula isikhathi sika-Elija okuningi kuphumelela nokungaphumeleli okufikile ekubuseni kuka-Israyeli. Futhi manje sisenkundleni namhlanje busuku kulokhu kusa besisenkundleni lapho kwakunokuningi ukuzifanisa ngokunyama ukuthi kanjani ukuthi isikole sabaprofethi babephezulu lapho beqeqeshelwa ukuba ngabaprofethi nokuthi babelula kanjani kwaze kwathi ngisho abangawaqonda amandla kaNkulunkulu. Babecabanga ukuthi amandla ayephakamisele u-Elija phezulu futhi amphonsa ngaphandle entabeni ndawo futhi bathumele iqembu elicingayo ukuba limzingele ngenkathi u-Elisha esazi okuhle nokuhle kakhulu ukuthi uNkulunkulu wayemthathe wamyisa enkazimulweni ngokuba wayengekho. UNkulunkulu wayemthathile futhi waphunyuka ekufeni ngokuya ekhaya kuNkulunkulu ngenqola yomlilo namahhashi omlilo. Futhi-ke sibonile ukuthi amakolishi abo nemisebenzi yabo yesayensi yezenkolo engeyabo ayisebenzanga wathatha kukhetha nokubiza kukaNkulunkulu ukwenza umprofethi kaNkulunkulu. Futhi manje kulobu busuku sithola u-Israyeli esimweni sokudlubuka. U-Israyeli wayenokuphumelela nokungaphumeleli kwakhe kwakuyisona kanye isifanekiso sebandla namhlanje ngesinye isikhathi babephezulu kwezindlu esikhathini silandelayo babesezansi esigodini. Yilokho kuthathayo kusenza sithakasele into enhle yilokho abakubiza ngokuthi umthetho wokwahlukanisa. Umuntu omnyama wase-Afrika akazange azi ukuthi wayemnyama isikhumba sakhe waze wabona u-David Livingstone futhi wathi khona-ke waqonda ukuthi isikhumba sakhe sasimnyama ngoba u-Livingstone wayemhlophe ngokwahlukanisa. Ubungasoze wazi ukuthi ithakasela kanjani imini uma ubungabanga lobusuku. Ubungasoze wazi ukuthi kuthakasela kanjani ukukhanya kwelanga uma ubungenalo usuku olunamafu. Ubungasoze wazi ukuthi kuthakasela kanjani kulunga ngaphandle uma uke waba nokungalungi okuthize. Ubungasoze wazi ukuthi ithakasela kanjani impilo enhle ngaphandle uma uke waba nempilo engcolile enye impilo embi. Yilabo kuphela futhi yingaleso sizathu ngicabanga ukuthi sizothakasela izulu kakhulu kakhulu ngoba sike saphila emhlabeni futhi ngicabanga ukuthi umthetho wokwahlukanisa. Isizathu sokuthi zithakasela umoya ongcwele kakhulu kangaka kulobu busuku ingenxa yokuthi sidlale isikhathi eside kakhulu ebandleni elasitshela ukuthi yayingekho into enjalo. Isizathu sokuthakasela kulobu busuku ingenxa yokuthi sike saba nolunye uhlangothi. Futhi yiloo ndlela uNkulunkulu akuhlose ngayo ngoba abantu bakhe kade benokuphumelela nokungaphumeleli. Awusoze wazi ukuthi sithakasela kanjani isiqobo sentaba ngaphandle uma uke waba sesigodini. futhi ngakho ke awusoze wazi ukuthi uyathakasela kanjani amanzi amnandi ngaphandle kokuthi uphuza amanye amabi ngesinye isikhathi. Manje ke yonke indlela ngumthetho wokwahlukanisa. Manje u-Israyeli waye kwesinye sezimo zakhe zokuhlubuka futhi into enjepho abayenzile. Manje u-Israyeli wayengokhethiweyo, okhethiweyo abantu abakhethiwe kungukuthi uNkulunkulu wakhetha u-Israyeli ngenhloso ethile eyodwa ukuthi igazi lika-Israyeli limele libe ngumgudu wegazi ohlanzeke kunayo yonke ngokuba kulolo libo kwakuzofika uMesiya qobo lwakhe. Konke kwehle kwethestamente elidala uNkulunkulu wabonakala kumuntu. UNkulunkulu wabonakala ku-Abrahama njengekholo lokholo. UNkulunkulu wabonakala kuDavide njengenkosi. Wabonakala kuJosefa njengokulunga. Wabonakala kuMose njengomprofethi, umpriesti, umnikezeli mthetho. Wabonakala ezansi ngeminyaka kumprofethi njalo wayezazisa ngamadoda ngesabelo ngomprofethi, inkosi, upristi, umnikezeli mthetho nokunye nokunye. Kodwa kuKristu wahlala kuye kugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba futhi azi ukuthi lo moya ufanele kugcinele uthole indawo yokuphumula. U-Elija wayeyindoda yokulunga kukaNkulunkulu, waqeda ubulungiswa bukaNkulunkulu. Futhi uMose wayengumnikezeli mthetho ukuthi uhlala emqeni noma uphuma kuzo zonke lezi zinto uNkulunkulu emelwe. Kodwa lapho efike kuKristu wayengophelele kugcwala konke kobuNkulunkulu ngokomzimba kwahlala kuKristu. Futhi uNkulunkulu wake wazimela ekugcwaleni ngaphambilini encwadini kaGenesisi ngokohlelo lukaMelikizedeki owayenganayise engenanina, engenakuqala kwezinsuku noma ukuphela kweminyaka noma ukuphela kokuphila. Futhi wayengumpristi, inkosi yaseSalema, umpristi kaNkulunkulu, kaNkulunkulu ophezu konke, engenasiqalo noma isiphetho, wayengelutho ngaphandle kokufanekiselwa kwenkosi uJesu Kristu. Isizathu wayeyinkosi yaseSalema, eyinkosi yokujula, eyinkosi yaseJerusalema, futhi wayesekufanekiselweni. Ngisho nokhokho u-Abrahama wakhokho kweshumkuye, wayengumfanekiselo wokufika kwenkosi uJesu. Melikizedeki ofanayo wahlangana no-Abrahama phandle emathafeni ngaphambi kokubhujiswa kweSodoma neGomora. Futhi wahlangana naye emva kweSodoma neGomora lapho u-Abrahama amkhokhela khona kweshumi kwaye yonke impango ayeyithathe enkosini. Zonke lezi zinto zifanekiswe, zafanekiswa kuKristu. Futhi manje wonke amathunzi abangcwele beTestamente elidala, ukuphumelela nokungaphumeleli kwakhe kwakuyizithunzi nesifanekiso nezibonelo kithi namhlanje. Manje sithola ukuthi u-Israyeli wayengafanele ukuxubanisa umshado. Umshado wabo wawumele ube phakathi komunye nomunye. Hayi okesiyo u-Israyeli ashade nowezizwe, kodwa kwakungukugcina umgudu wegazi labo uhlanzekile. Futhi kuze kube yinamhlanje ngikholwa ukuthi umgudu wegazi lamaJuda ungumgudu wegazi kazi ohlanzeke kunayo yonke ebusweni bomhlaba namhlanje yiJuda. Basabhekele uMesiya, kodwa siyazi ukuthi usevele ufikile namehlo abo aphuphuthekizwa ukuze sibe nethuba lokuphenduka ngoKristu. Manje ngesikhathi sokubusa kuka-Ezra, abantwana bakwa-Israyeli base behlubukile, babephumile futhi bathatha besifazane bakwaMowabu, babezitholela besifazane bama-Amori namaPherizi nabaningi kwezinye izizwe. Futhi abazange babashade kuphela, kodwa babephinga phakathi kwabo ubungcola nokungcolisa wona impela umgudu wegazi okungumgudu wokuphila. Futhi isithombe sinjepho esiyiswa namhlanje ngamabandla ethu, indlela aqhelelana ngayo nomugqa okwediwe wefeshini yendala uNkulunkulu awulobele ibandla, imithetho esasizophila ngayo. Ibandla liphika nezwe, seliphumile langena ezweni futhi liqala ukulibala ezweni. Manje lokhu kwahlambalaza umprofeti kakhulu kakhulu kwaze kwathi lapho efika phambi kukaNkulunkulu washaya amahlone ebusweni bakhe okokuqala ngenkathi ezwe ngakho futhi ubone ukubola kokuziphatha kwabantu bakubo kwamlimaza kabi kakhulu waze wahlala phansi futhi wazigcoba wahluthula izinwele zakhe nentshebe yakhe futhi wayenenhliziyo ethwele kanzima phambi kwenkosi ngomkhuleko Khona-ke ngenkathi umhlatshelo wokusihlwa usunikeliwe wangena ethempelini futhi wawa kwamadolo akhe futhi washaywa amahloni phambi kukaNkulunkulu ngenxa yezono zabantu Manje akazange ashaywe ngamahloni kokwaqobomvu wegazi wesifunda selambe libomvu akazange ashaywe ngamahloni ngezimpuzi zikatshwala emgodini wezihogo nakuba bebabi njengoba kungenzeka kodwa washaywa amahloni ngenxa yesono sabakhethiweyo Futhi esikudingayo namhlanje ngabanye abaprofethi futhi abanoNkulunkulu owenele enhlizweni yabo ukuba bashaywe ngamahloni ebukhoneni bukaNkulunkulu ngenxa yezono zabantu abazibiza bona uqobo ngabantu bakaNkulunkulu futhi benza ngendlela abakwenza ngayo yeka ihlazo esilethe kule ndawo. Ukuziphatha kwabantu bakithi lena kuyona indaba elula ukukhuluma ngayo ngingacabanga ngezinto eziningi ezazilula ukukhuluma ngazo. Kodwa mfowethu uma umuntu mumbe engami athi qekelele kulolo lugcwele isono usuku lokuphika siphila kulo futhi abize imibala kuze kwenzakalani na umuntu mumbe ufanele ayikhulume into umuntu mumbe uzofanele kubeke phambi kwabantu Mhlawumbe u-Ezra wayengafuni ukukwenza kodwa kwakusenhliziyweni yakhe futhi nxa ubone inceku kaNkulunkulu ibaqotshwa ize ibe nobuso bayo nezandla zayo emoyeni ikhuleka kuNkulunkulu nokushaya ngamahloni ngenxa yokubi babantu khona-ke uzobona kuqala kwevuselelo Umuntu angeke ahlale ebukhoneni bukaNkulunkulu ibandla lingeke ladlale ebukhoneni bukaNkulunkulu ngaphansi kokuphenduka ngaphandle uma umoya ongcwele wedla futhi unike ukugcoba namandla okuqala umnyakazi kaNkulunkulu phakathi lapho phakathi kwalabo bantu kufanele kube njalo Ngikhombisa indoda, ngikhombisa omunye uCalvin, uNotes, uFinn, uSenki, noma ngabe yimuphi walabo abazizwela umthwalo wabantu, abazowa ngobuso babo, futhi bakhale, futhi bakhuleke phambi kukaNkulunkulu. Sithumelele uJohn Smith webandla leBaptist futhi owakhuleka ubusuku bonke ngenxa yokubi babantu kwaze kwaba yilapho amehlo akhe aze avuvukale avaleke ngokuso kulandelayo ngokukhala izinyembezi kwaze kwaba yilapho unkosikazi wayeyomholela etafuleni futhi amfunze ukudla kwakhe kwasekuseni ngesipuni ngibonisa uJohn Wesley futhi isivuthevuthe esahlwithwa emlilweni ngizokukhombisa imvuselelo Loko abakwenzayo namhlanje sikumbabathe emhlane sikubiza ngokuthi yiloko futhi yiloko nemvuselelo lapho kungekho mvuselelo kukho kulungile kunokushukuma kwehlingozi lenkolo phakathi kwabantu kodwa yikho imvuselelo babe neqembu lenkolo ngalolo suku babe nezintshukumo ngalolo suku kodwa babe dinga imvuselelo Ngani futhi nithethe wethu othandekayo ukuziphatha kwalesi sizwe sekube phansi kakhulu kangangokuba kuyokwenza inje ibe namahloni kungenza inje ihawundi ishaye amahloni ukuba ibingenza lokho ukuziphatha kubi kwabantu bakithi Abantu ngisho neminyaka edlule izinto esinazo isizwe esiyenzile izinto abantu abazenzile konke ngokushoda kumkhuleko Ibandla lalivame uku elingakholwanga imibukiso yezithombe babengeke bavumele abantwana babo ukuba baye ebukisweni wesithombe babe ugwema umbukiso wesithombe futhi namhlanje ngani babe ngisho ne baba nombukiso wesithombe endlini yabo qobo yonke indlu ine-television Endaweni lapho babevame ukucabanga ukuthi kwakungalungile ukuphuza ubhiya endaweni lapho babevame ukucabanga uJohn Palikhone wayengumfo omkhulu onenhliziyo elukhulu kanjani Namhlanje amaphesenti angamashumi ayisithupha alabo ababizwa ngamaKristu uthethe iziphuzo senhlaliswane okungenani kanye ngonyaka khona-ke baye kuzitikena okukhulu ngokhisimuzi lapho benomkubho wabo ngoba bathathe imfundo yasesikoleni ukuba ithathe indawo yensindiso akusoze kwakwenza Zimutinaya, you salad, Sifagama Pandish, Abacona, Zinzone, Sikabule, Elige Pandishila Macona, Zinzone, Sikabule, Futis, Santana, would you put you Sakona? It's a good time of Dante. I will see God, who's a lana, what Telisana of Pagaji. I will see the Zingotas of Tagana, Sikutiga and Daja, if I should and Dad, who would take a lana, get Kaz, and it's in Yana, who would go to Amapandisha amakhona zinzwana ngeke sisize ngalutho sishodela igazi sidinga ukuthekelelo ngegazi sidinga kubuyela evangelini lafashini endala libiza kuphenduka phambi kukaNkulunkulu futhi hayi ongakhali izinyembezi wavuma ngokuxawula kodwa ethunyelwe nguNkulunkulu ivuselelo kamoya ongcwele onikwe ukuhlanzwa ngegazi lenkosi uJesu Kristu kuyo yonke inhliziyo yomuntu Sidinga ivuselelo kuba iqala ebandleni futhi ishanyele zonke izizwe sizofa sizopupha siseko ngaphandle kwalelo hlobo levuselelo ngikhathele ngidiliwe ukubona ivuselelo encenyenyana yaseHollywood ebizwa kanjalo lapho abantu bengena khona futhi bashukunyizwe ngamadingozi amahora ambalwa futhi noma usuku noma izibili noma iviki noma amabili bese phuma futhi lokho yikho konke kwakho Foya ju ungaba se usetsheze ivuselelo ungaba namadingozi ungaba nezinhloso ezinhle zonke lezo zinto zilungile kodwa sikudingi lokho namhlanje sidinga ubabathize kobangwele ukushintsha amadingozi nokuhlakanipha nombono imikhuba impilo yabantu futhi sikubuyisela emgwaqeni oqondile futhi ngaphandle kokuthekelelwa ngegazi elivela eCalvary zonke izinguquko zethu ngeke zisize ngalutho nhlobo Asidingi UN, sine UN lapho. Futhi yenzani na? Igama likaNkulunkulu alikaze libizwe. Bayesaba ukulibiza. Kwake kwabuzwa. Yiqembu labafundisi basesontweni. Kungani bengenamkhuleko na? Bathi ungahle ukuba omunye umuntu, omunye wabanye ababengakholelwa kuNkulunkulu. Oh, sikudinga ivuselelo. Akwenzi nayimuphi umehluko ukuthi ukhuba bani. Sifanele sishumayele evangeli futhi sibize imibala yethu ukuba isebenze. Kunjalo, ngeke ngikunike usheleni nganoma yilubu uhlelo olushiya uNkulunkulu ngaphandle kwalo. Noma ngaba yi-UN, noma amakhulu amane, noma kungahle kube yini. Kuza kuba lesi sizwe sivukele endaweni ukuthi siyafa ngaphandle kwegazi lenkosi uJesu Kristu kuze kube yilapha abantu ngamunye evukele embangeleni ukuthi siyafa isizathu sokuthi siyafa asikho ngokwasekuqaleni indlela ikhambi selapho uNkulunkulu asinikeza sona ekuqaleni Akumangalisi kwenza umuntu ashaye amahloni akumangalisi wangempela umshumayeli weqiniso ebuka enhlanganweni yebandla lakhe bese zama ukuliholela phambi kwezinhlelo zobukhosi kaNkulunkulu futhi abakashele amakhaya abo bese bathola bebhema usikilidi betshelana amahlaya angcolile bebungazana kwingemuva leceke ngamaphathi kabhiya behambahamba ezinteletini abesifazane baba abasebasha nabaphakathi nendima yempilo nokunye nokunye futhi ngisho nogoke Okay, he's a kid, he's a nanny. Umama ngaphandle esitalakini ephethe ingane ngenkalo eyodwa egqoke ngokukhanyekisayo ngokwenele kuheha ukunakwa yinoma yimuphi ukweva obehambe esitalakini futhi bazibiza ngabakristu kungenza noma yiphi indoda yeqiniso kaNkulunkulu ishaye ngamahloni ukuletha umuntu onjalo ebukhweleni bukaNkulunkulu kunjalo futhi konke kokujoyina ibandla nokuthola iklasi elingcono sekufinyelela entweni engenamqondo futhi kwenza ngalolo suku futhi kuyakwenza lokhu Sibuyisele kuNkulunkulu, hayi ngokujabulwa kwemfundo, hayi ngokujabulwa kwenguquko yezenkolo, hayi ngokujabulwa kokulunye uhlobo lwesayensi yezenkolo eyenziwe ngubuntu. Kodwa umbabathize ifashini endala kamoya ongcwele, wathunyela phansi uvela kuNkulunkulu, uvela ezulwini, esahlakalweni sePentecoste sokuvuthisa ukuzinikela, futhi lishintshanise phakathi lapho kuNkulunkulu ayelihlosela ukuba libe lapho, ndodana nendodakazi kaNkulunkulu. Sisa senza lokho bafoshi nodade wethu sizobe sisenazo izinwele ziphunguliwe ukuzipenda kwabesifazane babukeka bekhange ngobocansi namadoda ephuze bhema futhi izibiza ngamaKristu ngoba abazi behluke enhlizweni yabo yona impela leyo mpande yokwenyama ilele lapho futhi zidinga ukuhlazwa kwebandla kusuka kwiphansi kuye epulpiti amen futhi kunjalo zikudingayo namhlanje ngabaprofethi abashaywa ngamahloni unkulunkulu ngesinye isikhathi abantu beza emcweni omkhuleko ukuba bakhulekelwe bebukeka sengathi baye endlini yodumo olubi kunjalo beza kuzocela unkulunkulu okuthile futhi bebukeka njengojezebheli zikudingayo namhlanje ngokuhlanzwa kwendlu nokufudunyezwa kwenhliziyo yabaprofethi bankulunkulu abazobepulipiti futhi bekhiphe into bese besho okulungile nokungalungile futhi bashumayele evangeli ngale kokuxegisa kuze kuthi izoni ziwele kwiphansi lendlu futhi izikhali zinkebezi aze unkulunkulu athiyubele umoya ongcwele ukuhlanza impilo yabo. Amen. Siyazi ukuthi kunjalo kunjalo. Ngashumayela lapha kungekudala futhi ngathi wonke sifazane kuleli dolobha wayelecala ngenye indlela noma enye ngokuphinga banjalo abesifazane bahamba behla ngedolobha lapha futhi kunzima ukuba bathenge ingubo ngaphandle uma ifana nokungathi bathungelwa kuyo. Angikho lapha leli ibandla lami nginelungelo lokushumayela lokho moya ngcwela ngitshela ukuba ngikushumayele kulungile. Ake ngilitshele angikugxeki tete wethu kodwa umoya ongcwele awunifundisi yini okwehlukile na uma ungenzi ngiyesaba ukuthi awuke uthole umoya ongcwele kunjalo. Umoya ongcwele usikho ukumemeza, umoya ongcwele usikho ukusina emoyeni, umoya ongcwele usikho ukukhuluma ngezilimi, umoya ongcwele ukukulunga unkulunkulu usinikeze ivuselelo kamoya ongcwele yokulunga okuthunyelwa ngunkulunkulu. Awuqondi yini ukuthi uma uzigqokisa kanjalo futhi uhambe wehle ngesitaladi namadoda aye kubuka ngendlela engafanele ukuthi ekwahluleleni ngahle ube msulwa njengomnduze phambi komyeni wakho kodwa ekwahluleleni uyoba lecala lokuphika nomfo oziveza kuye. Akumangalisi uyakwenza umuntu yashaywe ngamahloni. Akumangalisi kwenzekani kunkulunkulu na ngenkathi ibhayibheli lathi ekuqaleni ukuthi kwamdabukisa ukuthi wenza umuntu kwadabukisa inhliziyo kankulunkulu ngenkathi ebabuka ngalezo zinsuku ngaphambi kwembubhiso yezwe langaphambi kukazamcolo ukuthi wayenze umuntu. Kwenzakalani na amadodana kankulunkulu abone ukuthi amadodakazi abantu ayimahle kwakuyimpendukezelo kwakuyincovancova yocansi kwakuyileyonto yaxosha abantwana bakankulunkulu ensimini yase-Edeni. Kwakuyileyonto yabangela isahlulelo sikankulunkulu kuletha ukuthula emhlabeni. Kwakuyileyonto yabangela ukuba babhujiswe. Kwakuyilokho kuxubanisa okufanayo phakathi kwabesifazane nabesilisa okwabangela ukuba iSodoma neGomora licwile kujuleni kolwandle lufile. Kwashiwa ngabaprofethi, kwashiwa inkosi uJesu ukuthi njengoba kwakunjalo emihleni kuyoba njalo ngaphambi kokufika kwendodana kaNkulunkulu. Siyabuka namhlanje futhi sibona ukuthi ibandla lisika ipethini yalo ingaveli ebhayibhelini, ingaveli kuRuth futhi ingaveli kuNaomi futhi ingaveli kuSara nalabo abasebhayibhelini kodwa abasika ipethini ngisho nabesifazane bebandla yemva kweHollywood nakho impela kulandela ipethini kadeveli. Nokuthi kanjani abantu bakithi abazibiza ngamaKristu baphume lapha futhi bathole lezi zinhlelo zomuntu omubi lamarekhodi ka-Elvis Presley noma ngabe ubani igama lakhe omunye wabantu abadukiswa kakhulu abakhelwe ngudeveli kwengake ngabeza empilweni yami u-Arthur Coffey nonjengaloyo futhi belalela lezo zinhlobo zokungenangqondo emisakazeni yenu futhi benqaba ukuze intshumayelo evangeli ishunyayelwe nebhayibheli unkulunkulu makabe nomusa kini hloboni yomoya esinawo phakathi kwethu na kunjalo. Akumangalisi umprofethi kankulunkulu washaywa amahloni phambi kwenkosi wayazi ukuthi kwakungalungile futhi wama futhi wavuma icala wasethi kunkulunkulu azilungile futhi sinjalo bangani kuze kube sikwazi ukubuyela kuleyo ndawana yokuthekelelwa ngegazi. Yeka kuzama ukufaka amabhandishi amakhona ezinzwane, yeka kuzama ukucoba omunye umuthi ukuphulukiswa ngeke kwafika ngabhadla uma umgudu wegazi ulungile. Ingalesi sizathu abantu belezifo zikashukela uma oyedwa ubengake azisike yena uqobo cishe akusoze kwaphulukizwa ngani na ngoba izinhlayiya zegazi ezibomvu zangempela sezidlekile nebandla lonke salibe nesifo sikashukela. futhi konke ukusika kuncane okufikayo ezikundleni sokuhamba uqhubeke uyakucosha ngeke kwaphulukiswa ukuzidla mhopolo ukuziphatha kubi konke kuke okusekhalebyeni likankulunkulu lokwenza kungalungile ibandla licosha leyo mikhuba amadoda ephuze ebhema yasho amahlaya angcolile bezifazane begune izinwele zabo bezipendile benza zonke izinhlobo zezinto bezigqokisa ngokungenazimile ebuswani babantu zonke lezo zinto zingenxa yokuthi zishoda ngegazi lenkosi ujesu kristu ukuba lizihlanze kukho konke ukungalungi amen lokho kungahle kubonakala kunzima impela kunzima kodwa yiqiniso uma singapholi sizwakalise izahlulela zikankulunkulu mnini mandla onke nizobanjwa ngolunye lwalezi zinsuku ngokuqhuma kwebhomu le-atom lapha eliyothumela yonke imiphefumulo ephakateni ukuhlangana nonkulunkulu oyovuma kuphela igazi lendodana yakhe ukristu jesu ngithanda ukunibone nize ngaphansi kwegazi iseluleko sami kini ngokuba nilungisane nonkulunkulu iseluleko sami kini akungani singabi nokukhona na kungani singabi nokuphulukisa kukhulu kunesinakho na kungani singazitholi sakheke kahle na ngenxa yokuthi sifaka amabhandishi abakhona ezinziwane ngoba sifaka izitika sifaka iziqephu zetape sizama ukumboza into esikundleni sokuthi sidinga ukuthekelela ngegazi asinagazi asina kristu ungazikhohlisi ungavumeli udevela kumambathi ehlombe ethi awu ngiya ebandleni udevela uyenze naye kunjalo impela wakwenza wenyukela kunkulunkulu waye ebandleni liphezulu ezulwini ufika phambi kwesihlalo sobukhosi sikankulunkulu namadodana kankulunkulu uhlala kanye nawo phansi waba nezethameli nonkulunkulu wathi uvelaphi na wathi ngiya emuva naphambili ngehla ngenyuka emhlabeni yilapha ekade khona ngakho udeveli uyaye ebandleni udeveli ungowebandla udeveli wenza njengomkristu ungumkhohlisi futhi uma engenzanga njengomkristu futhi wenza njengebandla ubengeke abe ngumkhohlisi angekho umuntu obengakhohliswa yinto kuphela kungumehluko njengokumnyama nokumhlophe kuyaphikisana kodwa yena iphepheli lathi kuyazendelana kakhulu kuze kudukise nabakhethiwayo impela uma kungenzeka lowo moya ngosuku lokugcina bangane silapho isikhathi sokuba abaprofethi bakankulunkulu o mfowethu sabashumayeli uma ubungakusho esizweni sonke kuba bawe ngobuso babo ngani nakuba kunamabandla ayizigidi eziyishumi nesishiyagalolunye ebhaptisti amabhaptisti ayizigidi eziyishumi nesishiyagalolunye njalo emelika amamethodisti ayizigidi eziyishumi nantathu amaluthela ayizigidi eziyishumi nanye amapresbyteriyani ayizigidi eziyishumi umusa cabanga ngalokho futhi njalo beye emdlalweni ebhola ukuzijabulisa futhi ngolwesithathu ebusuku nangezinye izikhathi ngesonto ebusuku bahlale ekhaya kuba balalele ithelevishini nomsakazo ngokudukruza okudala kufishane namahlayo abakwadonsa kwi-Hollywood umphefumulo wenu ugingqika kulolo hlobo lwento ngenkathi benifanele nibe nebhayibheli lenu niphandle ndawo nilele phambi kukankulunkulu ngamadolo enu nikhulekele izona zezwe futhi nginecala ngani sengicabangisisile ngosiza nangomusa kankulunkulu uma unkulunkulu wethu ezonginika amandla kukwenza ngimizimisele ukucindezela ngasendawoneni yobizo laphezulu kukristu jesu ngize ngikhulule kufa nkulunkulu yiba ngumsizi wami ukuba ngenze kanjalo ngisize ngumkhuleko wami ngibone imisebenzi nokubona izinto engizibonile nawe ozibonile ngokusala ngemuva futhi ngibe nokushodelwa yikazi kokomoya futhi lelithabelekele elaziwa kuwo wonke umhlaba lendawo encane yebhulogi kakhonkolo ehleze ekoneni unkulunkulu ukuphakamisele phezulu phambi kwesizwe kulungile ngicabanga ngalokho ukuthi evide ngobunye ubusuku ngenkathi yathi nangu mina ngihlala endlini yomsedari nomphongolo kankulunkulu wami uhlala etendeni wathi ngizomakhela indlu unathani umprofethi wathi yenza konke okusenhliziyweni yakho ngoba unkulunkulu nawe ngalobo busuku unkulunkulu wabonakala ukuthi unathani wayesethi da uhamba utshela udavide wawungubani udavide na wawungakuthatha emcembini wezimvu ekwaluseni izimvu futhi ngakwenza igama elikhulu njengamadoda abakhulu esizwe kubani oyekuleli ithabelekele lincane ehlezi lapha na ibuye lincane lelwandle lidale into exoshiwe ihlezi ekhoneni lomgwaqo u-ethi nopheni kwaze kwathi ijeffersonville yangazi ukuthi yayikuphi nabantu wabeza lapha futhi namhlanje uNkulunkulu ngomusa wakhe uye wanicosha futhi wanenza abantu abakhulu iBombe yindiya iyazi ukuthi leli chabenekele libekwe kuphi eThekwini bayanazi zonke lezi zinye izizwe iAfrika iyazi ukuthi le ndawo ikuphi Endi, eJalimane, eNgilandi, eFinland, eSweden, eEurope, eAsia, bonke, ezantsi leziqikili zaseThailand, nasezantsi phakathi lapho, bazi konke ngakho, futhi uNkulunkulu usenza zaba izibonelo kubantu. Futhi kucabanga khona-ke emva kokuba uNkulunkulu enza lokho futhi siyaphenduka futhi sindwaze ezintweni zezwe futhi zibe nokushodelwa yigazi kakomoya kakhulu ngani besifanele sibe yizibani zolwandle esibekwe egqumeni ikhandlela elingefihlwe wo uNkulunkulu ngilecala njengani nonke engikuqondile ngifuna ngifune iveshini endala ukuphenduka ukujikela kuNkulunkulu nobizo emva kuNkulunkulu ukuthi lapho amadoda nabesifazane bengena kulowo mnyango ngezinduku zokuqugela bayophuma bengesanazo lapho impuputha iholwe ingena emnyango zizophuma zibona lapho izithulu zingena zizithulu zizophuma sezizwa lapho izondi zingena zimnyama futhi zishaywe yisona zizophuma zihlanzwe egazini lewundlu singekwenza lokhona uNkulunkulu wabiza u-Israyeli futhi wabenza isibonelo uNkulunkulu wabiza futhi wenza isibonelo kodwa sibhekisele phansi uNkulunkulu futhi kusishayisa ngamahloni ebukhoneni bukaNkulunkulu ukucabanga lokho izinto asenzele zona ukuthi usiphakamise kanjani esisuse kwaluseni izimvu ukuthi usazise kanjani umhlaba wonke ukuthi usenzele kanjani izinto ezinkulu futhi nakho siyendwaza futhi sizixubanisa ngapha futhi siphume azibonakali isiqotho asisenamkhuleko futhi nje izinto azinjengokuthi zihabe kahle futhi sizama ukufaka izinhlelo ezincane amabhandishi abakhona ezinzwane ukudambisa ubuhlungu ungeke wadambisa ubuhlungu uze uthole elihle igazi licebile phakathi lapho ukuphulukisa into unjalo Usike khona lozwane lidala futhi uzozitholela izimvu sikashukela futhi sizonqoma onyawo lwakhe ungazami ukukhipha lokhu futhi weqa lokhu bese usika ibandishi lekhona lozwane kulokhu kodwa yinto okufanele uyenze ngukuza ngqo phambi kukaNkulunkulu bese uthi uNkulunkulu ngishodela igazi futhi ngidinga igazi lakho kuba lingihlanze kuzo zonke izono zami lowo umkhuleko wami ngithemba ukuthi ngowakho cabanga ngalezi zinto mngani ngolungelwa lezi zinsuku kuyafaneleka kuba kwenzeka emini yasekuseni njengoba kuzokwenzeka eminyakeni kamashumi amahlanu kusukela namhlanje ibhomu elilodwa elicitshwayo elinye lalelo bhomu lekhabhali noma i-hydrogen linga isizwe sonke simanzonzo Nikubonile pepheni ngolunye usuku lapho befuna khona isayensi iPentagon ukuba iphendule amasosa adizayo kwakungeyona ingelikwane kwakungeyona into eyayicatshangwa kwakuyiqiniso kwakungubuhlakani bandiza ekubumbekeni kwempi babengama babengaqala babengama babengasho kwakungubuhlakani bayakwazi abantu bahleka bathi amasosa adizayo bahlekisa ngakho Kodwa niyazi ukuthi ngicabangani na uJesu wathi ngaphambi kokuba afike kuyoba nezibonakaliso ezulwini phezulu nike naqaphela na ngaphambi kokuba aqale wabubhisa iSodoma neGomora ngenxa yodwaba labo lokucansi wathumela izingelosi ezantsi ukuba zikuphenye Izingelosi zifikile emhlabeni eminyakeni embalwa edlule ziye zabonakala phakathi kwabantu ngiqonde abantu abaqotho abahlanza ngegazi abayaziyo baze bama futhi bathatha izithombe zazo kunjalo izithelo eziyizingelosi zivakashile zibuyisele izwi kubaba lezo zono sinqobelele kwaze kugoba izikhanyezi sekunzima ukuba zikhanye inyanga yizwe lonke likingqika njengendoda edakiwe ngene busuku kunjalo Isona phakathi kwabakhethi, phakathi kwabakhethiweyo, bathengisa ngokuzibulo babo, ngenxa yokuthandwa kwabantu. Umfundisi useshintshanisa ivangeli ngephathi yezinhlaliswane, useshintshanisa ngevangeli elihlanza ngegazi elifashini endala ngenxa yobuhlakani babantu, ukushumayela ubuhlakani, ukukhuluma komphakathi, nokusetshenziswa ngokungesikho ivangeli. abaningi babo baphumile bangena emasimini beshumayela futhi basebenzisa ivangeli ukuze bazizuzele okungokwabo ukwenza imali. Abaningi babo banezingqolobane ezinkulu nezimoto nezinto ababengazoze baba nazo ukuzuza komuntu siqu. Hayi bonke, ngidokubonga ukuthi isekhona insali. Ezinsukwini zika-Ezra, lapho u-Ezra eqala ukukhala izinkembezi nokubiza futhi yasola isono, niyazi ukuthi kwenzeka lani na? Bonke abakhethiweyo abathemba uNkulunkulu bahlangana ngakuye. Sikuthi namhlanje ngamadoda nabesifazane abashumayeli benu uyashumayela lawo mabandla futhi abize isono ngesono futhi asikhuze abantu bangempela bakaNkulunkulu bayohlangana khona ngqo phezulu ngakuwe futhi bahlale nawe kunjalo sekuyisikhathi sokumemeza futhi usho ukuthi yikuphi uhlukanise okulungile kokungalungile. Nkulunkulu siphe khona ukuthi siyoba nesibindi sokukwenza. Cabanga nje ukuthi kungenzekani njengoba benginitshela ngiyakholwa kulokhu kuza noma ngizwe othile ekusho ukuthi phezu umunye walaba abalindi oqaphile ngiyakhohlwa ukuthi nikubiza ngani manje okwebhomi noma amabhanoyi azayo. Kunge kudala kwakunohlelo olufikayo ndawo ukuthi babememezele izindiza ezinkulu ezinababhomba ngamajeje abangamakhulu amathathu namabhomu e-atomu namabhomu e-hydrogen elenga ngaphansi kwawo. Kunge kudala esikhumulweni sezindiza esikhulu i-chief report omunye wabafana waphenduka lapho emihlanganweni kamfowethu Jack wathi sinamabhomu e-atomu alenga ngqo ezilingisweni zethu. Ngathi awu ku ngiqonde ukuthi ezindizeli futhi besingenyuka futhi sizejwayeze kanye nawo nsuku zonke. Ngathi awesabi na wathi awanazo izincipho kuwo kodwa siqaphele ukuthi ungakapheli umzuzu imizuzwane ngamashumi ayizithupha singaba nezincipho phakathi lapho futhi asisekho futhi agcwaliswe ngokusa petroli futhi alukele abe ngandizele ngilandi nawo ngokusheshe. Lezi lengizi zibekwe phandle landekazi yonke indawo futhi bathi eRussia ningalingi niqatshaze ibhomeni lodwa nje niqatshaze ibhomeni lodwa le-atomi kwi-UN noma ndawo ndawo lapho futhi bhekani ukuthi kwenzakalani. Kuzoba njani na? Kuyoba kuhlasela okukhulu kuye eRussia futhi uma bengenza lokho futhi baqala ukuqatshaza lawo mabhomu i-atomu ne-hydrogen kuyobangela ukuphendula okuyiketango obekungashisa umhlaba ube yintambo yekhandela uncibikale nje niyazi kungeke kwaphikisana nombhalo nakancuku ngokuba umhlaba uyakusha nezulu futhi ama-atomu omhlaba ayosha. Siphila osukwini lingozi, siphila osukwini lapha amadoda ezwe esabela kufa amadoda amakhulu ayesaba ukuthi ngubani oyaqhumisa lelo bhomi lokuqala. Ibhomi lokuqala liqhumayo khona-ke yonke into iya e-eralini. Bekufanele kube izikhathi ezijabulisayo kakhulu emhlabeni kumKristu. Izikhathi zizoshintsha, omdala uzoba musha, ohe ukufa kuzoshabalala, ukugula ngeke kusaba khona. Akusayibakho mihlangano yemikhuleko yogulayo, akusayibakho mihlangano yemikhuleko yabalahlekile. Kodwa uNkulunkulu uyafika futhi athatha abakhethiwe emimoyeni yomini yomhlaba futhi uyakubabuthela ngaphansi kwephiko lakhe uqobo futhi siyophila futhi sibuze naye kuze kube phakathi ezulwini lakhe. Oh mfowethu dede wethu mngane wami, uma ungalungele kulobu busuku kwangathi ungalungiselelwa kuleli hora, ngikunikeza isimemo sokuba uze kuKristu Jesu kulobu busuku futhi wamukele. Wena okade uhlukile, wena waziyo ukuthi awukho lapho ofanele ube khona noNkulunkulu. Ngikumemela ealtare nami, nginimema nonke kuba nize lapho futhi kungasikho kuphela ukuba nisho, kepha ukuba nihlale lapho uNkulunkulu aze ukuba usehlanze umphefumulo wakho kukho konke lokho kungefani naye, uze ukwazi ukuphuma lapho ungumuntu omusha. Ungafake phandishi lamakhona ezinzwane kodwa uphume lapho usuthekelelwe ngegazi elihlazisiza igazi lakho futhi likunika ukuphila kusha nethembe elisha. Phuma nompapathizo kamoya ongcwele. Phuma ungamemezi ungasini, hayi kakhulu kangako. Lezo zinto ezilungile zonke zingeze bandla, zonke zisebhayibhelini, kodwa engikhuluma ngakho ngumoya ongcwele, uthando lukaNkulunkulu. Insiza ikhuluma nami ngolukwesuku unina owesifazane othandekayo ngangimazi owesifazane ngahlangana naye kanye noma kabili futhi wathi sandwa umfana wakhe woza lapha ngifuna ubuke nginamafuthi esandleni sami awu nginawo futhi ilapho ebengijuluka khona manje wathi nginamafuthi esandleni sami wathi ucabangani ngalokho na nomfana wabuka unina wathi mama ngifuna kukubuza ukuthize wayemfuna ukuba akhuleke efuna akhuleke ngele ukuba hambe eduzane noNkulunkulu wathi ngenkathi yamafutha ngene esandleni sakho ngabe akuthathe konke ukulahlwa kwakho na ngabe akunike isehlakalo simnandi noNkulunkulu lapho amafutha qhabo wathi khona-ke ngizowayeka yilokho-ke izwe izwe lezenkolo abantu bePentecoste babheke okumangalisayo izwe izwe elifundile elibizwa kanjalo izwe lobuhlelo libheke esinye isixazululo esikhulu esingenza ngcono ihlelo labo bese bethola amalungu amaningi kulo isigidi ngaphezulu niyazi futhi izize zibheke uhlobo luthile lombutho wamaphoyisa ongaguqisa wonke umhlaba futhi ulethe ukulunga fowethu akufiki ngesimangaliso sePentecoste kanjalo futhi akufiki ngezinhlangano zamaprotestani noma ngeziphathimandla zekatolika kanjalo futhi akufiki ngokuyizinhlangothi ezinhlanu noma ukuphenya amakhasi amasha kufika ngempilo enikezelwe ngujesu kristu ngobhaphathizo kamoya ongcwele noma yini eshoda ngalokho ayilungile asikhuleke ngizocela udadewethu ukuba eze kwi-okani lapho upiano ngalesi sikhathi sisesemkhulekweni ngenkathi wonke umuntu benekhanda labo likhotheme futhi wonke umuntu esemkhulekweni ngiyazibuza ngalo mzuzu uma ubungahlola umoya wakho ngezwi likankulunkulu ukahle na emva kwale nkonzo njengoba nginitshelile nginomkhwekazi elele ngaphesheya endaweni ngqo yokufa ngifanele ngimbone uyafa abanye abangane engaziyo ngabo lapha engibavakashelayo olele endaweni yokufa abantu abahlale kuleli bandla mfowethu dadewethu wehlela lapho nawe ufanele wehlele lapho manje wena uthi awu ngiyakwazi lokho mfowethu Branham ngihlose ukuthola lokho kulungisiwe ngolungelo lezi zinsuku kodwa kungenzeka kungabi olungelo lezi zinsuku ngawe lolu kungahle kube yilona suku lukuphela yayazi kancane kanjani leyo ndoda ivele eCalifornia iya eMichigan ngolikwesuku nomkayo omncane phezulu lapha ishayela imoto yona isemqezeni bekhalaba elisha yayisanda kuthatha umhlala phansi embutshweni yayazi kahle kanjani lapho isisukile ngalokho kuza mhlawumbe isuke echwebeni labavakashi ukuthi umkayo nomntanayo babeyoba isidumbu emizuzwini embala na kodwa ngaphezu nje kweHenryville lapho imoto yabo yangqubuzana nebhasi nomshayeli wenza imoto yayo yenza umese obukhali cishe kodwa yabulala usifazane nentombazanyana ngithemba ukuthi umphefumulo wabo wawulungisene noNkulunkulu amaviki ambalwa edlule ngenkathi umfowethu Wood nami senyukela lapha ebhanoyini elaqethuka ngemva kwendawo lapha futhi sababuka bedonsa izicubu zomzimba wamadoda ayisishiyagalombili lapho amakhanda nemilenze nezingalo kusaphazeke yonke indawo becosha umzimba wezibilini ziyiwa ziphuma emzimbeni indoda elungileyo mhlawumbe indoda edumile yaseChicago ngenkathi leyo ndoda igibele ebhanoyini ngalokho kusa ngiyazibuza ngobusuku aya ngabo esontweni uma wayenezinhloso ezinhle ngabe umelusi wakwenza ukubizela altare na ngabe wasikhuza yini sono nendoda yaba nethuba na noma ngabe yaphuma njengezilwane na ngabe indoda emehlweni kankulunkulu yayiyindodela kankulunkulu na cabangani ngalezo zinto bangane zibalulekile azibalulekanga kuphela ziyinto abaluleke kakhulu kuwe ngaleli hora lesi yisikhathi lapho ozecabangisisa khona lesi yisikhathi lapho ungenza khona isinqumo sakho salokhu kuphila wenzele ukuphila emva kwalokhu kwangathi ungasenza ngenkathi sisakhuleka Baba sezulini sisafunde eBhayibhelini ngalokho wakusho ngesono nalabo abesenzayo futhi bengasivumi siyaqonda ukuthi kusho ukuthini ukufa ngalo kokwazi uNkulunkulu siyakwazi lokho ngezahlakalo zabanye esibabone behamba labo abahlosile labo abakuqhelise isikhathi eside kakhulu uNkulunkulu labo bavumile futhi bengabanakho lokho abathi babenakho labo abazenze ngathi bangamaKristu futhi nokho abakaze babe ngumKristu ukuphila kwabo kwakufakazisa nokufa kwabo kwakubonakalisa manje baba ngikhulekela ukuthi uzokhuluma kuye yonke inhliziyo lapho kulobu busuku nami uqobo Nkosi ngokuba ngobambezelayo ngezinto eziningi engabe ngazenza futhi ngangazenza ngivuma iphutha lami ngivuma amaphutha lababantu ngivuma amaphutha lesisizwe ngicela wena ukuba ube nomusa Nkosi nginabantwanyana bathathu lapho ukuba ngibakhulise futhi siphila lapha endaweni eshisayo futhi uNkulunkulu asikho isidingo sokugijima wazi konke ngakho uNkulunkulu ngifuna ukulungisana nawe ngolunyusuku uma ibhomi le-athomu likasitholi ukusakazeka kuyositshola uma kusakazeka kukasitholi esinye isifo siyositshola kukhona kumele kusithathe kodwa sijabule kakhulu kwazi ukuthi kunendlela yokuphunyunga igama lenkosi lili nguboshongo futhi abalungileyo bagijimela kuwo futhi baphephile uNkulunkulu wangathi umngane oyisoni kulobu busuku umfana intombazane indoda noma isifazane abone umnyango ovulekile ithubo futhi agijimela kuKristu ngaleli hora manje ngenkathi sisakhothelisa amakhanda ethu ngabe bakhona abanye lapha noma uzoyazi ukuthi kunabanye lapha abangathanda ukusho ngesandla esiphakanyisele kuNkulunkulu nginamahloni ngempilo yami futhi ngingifuna kuvuma amaphutha ami phambi kukaNkulunkulu futhi ngicela umusa phakamisela isandla sakho kuNkulunkulu uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise kunabaningi benu abaningi benu ya kunabaningi benu lapha futhi aba uNkulunkulu akubusise abaningi benu lapha abazibize ngamaKristu isikhathi eside futhi niyazi ukuthi nehlulekile kuhamba emqondweni noNkulunkulu wazi ukuthi wenza izinto ikhona manje obungafanele uzenze futhi uyahamba ungazivumi futhi ungaboshiwe ntata negagazi ukubuka uhlobo lwezinhlalo obungafanele uzibuke ubuka uhlobo lwamaphephabhuku futhi ufunde incwadi ongafanele uyifunde akufanelekile kumaKristu ukulalela amahlaya anyanyisayo anyanyisayo nokungcola nezindaba zocansi ongafanele kwenze ngokubila amadoda nabesifazane niyazi ngezindawo lapho obufanele ukukhuluma khona futhi wangakwenza futhi unecala mhlawumbe isono sokushiya angazi uma ubungaphakamisela isandla sakho kuKristu ukube abe nomusa kuwe futhi akuthethelele phakamisela isandla sakho uNkulunkulu akubusise nenekazelise elincane njengoba usifazane phumile ukuba yeze ealtare ukuba avume zakhe phakamisela isandla sakho kuNkulunkulu uNkulunkulu akubusise kulungile mnumzane kulungile uNkulunkulu akubusise phakamisela isandla sakho uyazi ukuthi wenza kungalungile angazi ubone sibili kulobu busuku ukuhlangana nami lapha ealtare asiguqe ngapha futhi sithi uNkulunkulu yiba nomusa kithi sonke siyakudinga uNkulunkulu akubusise nenekazi ukubona labo besifazane basebasha beza bekhala izinkembezi ukuphila phambi kwabo basezimpambanweni zomgwaqo bayisisulu sezimo Ini uyaqonda mkhulu ngenkathi sisengabafana abafana bethu banesilinga siphinde kashumi kwesasinazo na dede wethu uyaqonda ukuthi indodakazi yakho inesilinga siphinde kashumi unazo ngenkathi useyintombazana na izoba nani indodakazi yayo na bheka izinto izijobo udebele azidwebayo Wo sikudinga kanjani ukukhuleka manje sizobuyela kuwe futhi kwethu uyaqonda yini ukuthi asikhuleke ingxeke kakhulu njengoba obaba bethu babekhuleka na Melusi uyazi ukuthi asifaki isikhathi esiningi kakhulu emadolweni yethu njengoba uMelusi ngaphambi kwethu benza na besifazane uyaqonda ukuthi awuyiyali indodakazi yakho futhi ukhuleke nayo busuku njengoba mama wakho enza kuwe na khona-ke kuthiwani ngakho ubani necala sinecala Akukho ndlela yokuphunyuka sinecala nginecala lokungenza umsebenzi kaNkulunkulu njengalokhu bengifanele ngenze ngiyakuvuma ukuthi nginephutha ngicela uNkulunkulu abe nomusa kimi ngibuka phansi lapha futhi ngibona amathuba engiwagejile ngenxa yezinto ezincane ezincane izinto ezindala ezingabalulekile ebezingathi shu nginamahloni ngamuqobo njengomfundisi wevangeli phambi kwenu ngiyaphenduka phambi kukaNkulunkulu futhi ngicela uNkulunkulu engithethelele nebandla ukuba lingithethelele ngokuba ngobambezela kakhulu ngomsebenzi kaNkulunkulu ngumusa kunkulu nakosizo lukankulunkulu angizukulalela kulokho wonke umuntu ezama kukutshela ukuthile ukuba ukwenze banohlelo banokuthile ukuba ukwenze umpetho ngiyaliwazi uhlelo lukankulunkulu lulotshwe lapha ebhayibhelini futhi nginamahloni ngabo uqoba njengomfundisi wevangeli isigidi esisodwa semiphefumulo eyazuzwa bengifanele ngabe ngizuze imiphefumulo eyizigidi eziyishumi ngingemuva le kuthiwani ngawena mingaki imiphefumulo izuzile selokhu ube kukristu na ubukristu nje busuka komunye buya komunye mingaki imiphefumulo izuzile selokhu ube kukristu na uma ungazuzi imiphefumulo ngecala uyinyumba ulethe ihlazo ebandleni nasevangelini bangaka abantu obatholayo benza emkhulekweni wangolwesithathu ebusuku na uma ungakwenzi ubufanele ube namahloni ngawuqobo phambi kukakristu ulecala nendawo yakho ise-altare ngiya kumema ukuba uze kanye nami ukuba uphenduke ngakho-ke nizowakhothemisa amakhanda yenu futhi niligcine likhotheme umzuzu ngenkathi ngizwe icala lami futhi ngithanda ukuphenduka vele ukhothemise ikhanda lakho baba wethu asezulwini ngikhothemela phezu kwaleli altare futhi ngicela intethelelo ngesono sami ngicela intethelelo ngezonoza labo abazungeze i-altare ngicela intethelelo ngaleli bandla ngomzimba wamakholwa kuze lonke nasemhlabeni wonke ngicela umusa ngathi singababambezelayo kakhulu ngokuphathelane nezinto zombuso ngicela ukuthi uzosixelela ngezono zethu futhi ususe iziphambeko zethu futhi sithethelele ngokuba yiziwule kangaka ngenxa yobuwule babantu ukuthi sifike kanjani ekushodeni ukuthi sikuthethe kanjani ukuzivocavoca ngokomzimba ukuthi sizenze kanjani izinto ebesifanele ngaba sizenzanga ukuthi sone kanjani phambi kwakho futhi kunomhlangano wangesonto ebusuku baba sibona umprofethi namahloni ebhayibheli sishaywa ngamahloni kulobu busuku ngishaywa ngamahloni phambi kwakho ngenxa yezono zabantu abantu isizwe sakithi abantu bakithi ngibe namahloni ngabo nkosi kubona abesifazane bethu abasebasha behamba ezitaladini futhi beziphatha ngendlela abayiyo ukubona ubufebe izinsizo ziphila ngale lonke uhlobo lokuphila ngibabone behlala ekhaya bevele ebandleni futhi bafunde amaphephabhuku amadala ababefanele bangawafundi bebuka lezi zinhlelo zingasuswake kungcola belalela amahlela angcolile ehollywood belalela umculo omdala ukuzibinya kadeveli othekiswela uvela emadodeni angawadubo lubi futhi ananembezo enyenyekayo kujonya kukadeveli ukugqugqumezela ebisebenzi kadeveli wo nkulunkulu nginamahloni ngami uqobo ngokungaguzi ngento labo engifanele ngenze ngayo wo nkulunkulu susa icala lami ngikucela ukuba ukwenze ngikucela ukuba ucelele laba bantu abalapha kuqala sonke sisize ukuba sivuke kuleli altare njengamadoda nabesifazane abasha sisize ukuba sihambe lapha njengoba amakristu abefanele ahambe sisize ukuba sibeke eceleni konke okusindayo nesono esithandela kalula ukuze sikwazi ukugijima ngokubekezela ibanga esibekele lona singayibuki ithelevishini singabuki osomahlaya bezwe kepha sibuke kumqalisi nomphelelisi wokukhola kwethu inkosi ujesu kristu owashaya indiva ihlaza lesiphambano futhi walithwalela thina futhi wahlupheke ngenesango ukuze angcwelise abantu ngegazi lakhe sihlanze kukho konke ukungalungi futhi usithathe njengabantwana bakho kulobu busuku futhi usamukele kulo mkhuleko wokuphenduka futhi usiphe nkosi ukuthula nenjabulo futhi kwangathi yonke imibhede kulobu busuku lapho sasilala sicabange ngalo mhlangano wasebusuku kwangathi singacabange ngezimo zezwe ibhayibheli elisambulela zona manje kwangathi thina sisacabange ngakho ubuso bethu buthelwe ngehlazo futhi kwangathi ungalethe kuthula nenjabulo kuya yonke inhliziyo siyaphenduka nkosi phambi kwakho kuleli altare nkulunkulu ngisize njengoba ngisafohla manje ngokukholwa futhi ngikhulekela ukuthi kusentendweni yakho ukuthi abaningi amakhulu amaningi abantu bangazuzela kuwe futhi ngisize ukuba ngibe nokukholwa nezibindi njengoba ngizaqhubeka ngingabheki kunoma ubani kepha kuwe umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu nkulunkulu siphe khona thethelela lonke idikoni laleli bandla thethelela umeluzi thethelela amalunga nje nkosi thethelela wonke umuntu ngezono zethu zonke sithethelela nkosi thethelela zonke izihambi esangweni lethu futhi kwangathi singezo umthelela kamoya ongcwele empilweni yethu ngoba sizithobile phambi kwakho kulobu busuku siphenduka ngayo yonke inhliziyo yethu ukuthi uzosamukela futhi usenze abantu abathobekile abathulile abangcwelisiwe abathobekile ngenkonzo yakho siphele sisibusiswa nkosi ealtare esiphezu kwalo Unikeze futhi kwetamisa ikhanda nezinhliziyo yethu phambi kwakho egameni lendodana yakho inkosi uJesu sicela lokhu amen futhi amen Ngengo wakho nkosi ngirezwe lephembo lakho futhi langitshela ngothando Ngile ngazelela kanjalo kuvuka ezinganweni zokukhona futhi ngisondezwe kuwe ngisondeze duze duze nkosi buze siwe esiphambanwe lapho wafe lakho Ngisondeze duze, 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 kose buse siweyo. Kwelakhe liligugu, ohlangothini oluvuzayo. Ngasealtare kulobu busuku phakathi kwabazalwane bami ophezulu lapho ealtare ngiyajabula kubona kulobu busuku cishe njengamadoda amaningi njengoba bekhona nabesifazane ngokuvamile ngabesifazane abangena kangcono kalula izinhliziyo zabo kwinento ethize ngabo bangathinteka kalula ngenxa yobufazane futhi bangamanelekazi futhi ngezinye izikhathi ungabathinta kodwa ngijabula kakhulu kubona umoya ongcwele ukuthi ungathinta amadoda futhi awale altar. Sithagaza ukuthi bagakikile altar okuqile manje uzizwa ukuthi wenze ukuzinikezela kuNkulunkulu ukuthi uzophuma lapho kulobu busuku ngobophile impilo ngcono wenze lo mbuso kaNkulunkulu nokuthi wenze kungaphezulu ngombuso kaNkulunkulu nangenxa yakhe ungaphakamisela isandla zakho kuKristu uma uzongeza ialtar yithi ngikhola ukuthi manje sengiphendukile kwangathi uNkulunkulu angakubusisa bangakikini emuva lapho ozwa ukuthi usiphendukile esihlalweni sakho uzizwa ngathi ufuna ukwenza kangcono na uNkulunkulu akubusise manje masisukume wena lapha ealtare phenduka ubheke ngalapho uma uthanda manje wena lapha ealtare phakamisa izandla zakho lapho ukuthi ufise umkhuleko wabo ukuze ukwazi ukuqhubeka uzoziphakamisa izandla zakho kulabo abasezethabelini na kulungile manje phakamisa izandla zakho emuva lapha ealtare lapha ukuze ufise umkhuleko wabo nawe ukuthi sizo uNkulunkulu uzozisiza ukuba senze kwangathi inkosi uJesu ingasibusisa Manje ningakhohlwa inkonzo yangesonto ebusuku awunalo izwi ukuba ulisho mfowethu Neville na ngolwesibili nangolwesithathu ebusuku ikuphi lendawo leyo ndawo yezithunywa zenkolo na 1628 West Market lolu lwesibili oluzayo nangolwesithathu ebusuku bese kuthi ngomgqibelo nangesonto ngizoba seMadisonville Kentucky ehola lapho bese kuthi ke siqhubekela enhla singene eNew York Manje isizathu sokuthi siphume kuse early nginomkhwekazi ogula kakhulu futhi bayangibiza manje masi lezo ufuna kulisho mfowethu Neville na alikho asikhathisa amakhanda ethu umsizwana nje sisakhuleka kulungile kancane manje uNkulunkulu abe nani size sibonane futhi Yeah.